Real Jew. Your boy, your mops, yeah.
MJZ the bad man.
Baby, ni when ends are sacky like you, eh.
Remember where you come from. Zambian music proverbs, don't see old.
Nina sakila lusaka na kapeza keka. Kama pika vinkuwala sika mameka. Uziwa ukaseka na ineni maseka. Uliweka umani sunga za bebeza.
Nina
sakila lusaka na kapeza keka. Kama pika vinkuwala sika mameka. Uziwa ukaseka na ineni maseka. Uliweka umani sunga zabe.